Oh God, the powerful God, we black people are suffering centuries of years ago, and a white man has never suffered the same. We are all having one God on the world. Same God for all of us, black and white. And now, white people, they came in Africa to sell black people like those in the souls. I'm sorry. Why? And I say it again, why? A black man has suffered a lot. Asking for freedom, they don't want to give us freedom. We are asking why and we won't get it, why? Oh God, the powerful God, try to open the powerful way for us, so as to come to an end of all our sufferings. Oh God, people are suffering the whole of Africa. Years and years suffering. No freedom. No life. War everywhere. People killing each other because of white. Oh God, the powerful God.
Natoka mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoeba kate poso nanga soki ezali etumbu nakosenga kamingi na nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko mpasi oh. Mikili misusu Baito mwindo monyololo na maboko Mikiri misusu Bato mwindo fungola na monoko Nako tuna kantina Mpo basala biso moto mwindo Ah Tozali kaka na mpasi Nako senga kana nzambe Nako senga kana nzambe Yende asala mposo oya moto mwingo Baninga misusu akobotama Nakati ya bisengo Ako kufana bisengo Biso mimo bange omono mpasi Moto mwingo kolia na mpasi Kosala na mpasi Kozwa na mpasi Ah! Nzambe osala biso mposo yo Tina nini bandeko Toko nyo kwa mwana mikiri miso Toko nyo kwa mwampona mposo yo Toko marokola nani Ah, mawa Nako tunakantina Biso toko mono kompasi Nani asala biso Ezali ezo masia Ah, non, jamais, non, Nzambe. Ah, te, ikambote, tokolonga. Mpasio yo moto mwindo akomonoko, toko ibakate bandeko. Tango ya kalabazala kikoteka bisona saki ya mungwa. Bakoma kikote kisabiso Loko laba marchandise Tomona mpasi Mawa Toko tuna Kaka na nzambe aibisa Yende asala Toko lela butu butu nyoso na nzambe ah maika kana miso mpasi toko monoko pandeko toko ibakate soki tulina mpasi soki na kanisi lobi na kokufa na mpasi oyo ezali na nga bandeko nakoyeba nini nakosala na keti ya mokili te bandeko nonon nzambe a te nzambe jamais te te toko monoko nini na mokili biso bato mwindo tozali na tango yonso mpasi okoboto mwana lelo mpo akolo akomona mpasi akokende kelasi na makolo akosala nyonso na mpasi ango mosusu akokuta famille pauvre moya kosala esei te mwana kobanda kosala misala ndenge na ndenge kwasilisa kelasi nzambe epai misusu bato mosusu baza na bisengo bana bakobota na misengo ekokoma bango bobange kana na bosengo epai na biso bato mwindo kaka mpasi nzambe maloba manso na koloba ezali epai na yo nzambe ezali epai na yo yo nde osala biso yo nde osala biso moto mwindo afungoli miso ntango na ye ekoki soki okouka biso soki okouka biso nzambe ya biso ntango ekoki yesu masiya yo nde osala biso mei te no 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 jamais nzambe 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 na leli yo yo nde osala biso.